Love the way you look, baby, love the way you look, yeah.